jabka ka oo saddexdaba mar wada helay hadamu qasagalkiyo man ka u baxa udug kale iyo midabka ka oo saddexdaba mar wada helay macna qurux leediyo mithal ka sharafeed hadiga markiyo yo Kasu baniyo, mangara shanir Ma'na kuruh liyadiyo, mithal ka sharafin Hadiga mulkiyo yo, kasu baniyo, mangara shanir tali Sidda ilma huya bay, qalbi diga muhibadu hatayo matante divati sida ilma huya bay qalbi gayga muhibadu ugama hatayo matante divati
حتى يوم متعتدي باتي